ho hagata aho ngaho Kayonza ho bonye ka baturage bigaragambirizaga ku kigo cy'ishuri bahagaritswe na bakozi rero bubakaga amashuri y'imyuga ku kigo cya VTC Kabarondo mu karere ka Kayonza bakamurwa na rwiyemeza mirimo bavanwe kuri iki kigo bari baraciye hingando bavuga ko bazahava ari uko bishyuwe. Urabizi ko batangiye gukora ikintu kimeze nk'imyigaragambyo mu mpera z'icyumweru gishize. Ndeko iki kinyamakuru izuba rirashe cyanditse n'iyi nkuru cyari cyanabavugishaga naho kwa kane kwa gatanu.
Cyarabikurikiye bakihagera. Urumva ni inkuru ba updating cyangwa se bagenda batanga makuru mashyagezweho.
Urabona ko abaturage bakoreshwaga na societe y'ubwubatsi yitwa Senior Engineers Company Limited ntiyabahemba kandi WDA yaramuhaye isoko yaranamwishyuye. Urabona rero uhagarariye abakorera rwiyemeza mirimo agaragaza ko nubwo koko inzego z'ibanze n'iz'umutekano zahabakuye nta gisubizo ku bibazo byabo cyatanzwe bo bumvaga bahaguma kugeza igihe bazahemberwa amafaranga yabo
ngo bahavuye rwose
bafite
akanguro no bavuga ati twagomba kuhava twishyuye none biranze ariko wareba ku rundi ruhande amasomo yagomba gukomeza kuko bari mu byumba by'amashuri. Ariko WDA irateganya kwishyura abaturage ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyingiro kiratangaza ko kiragaragaza ko rwiyemeza mirimo yahemutse ariko kigomba kugira icyo gikora byihuse. Witwa Se Kanyambo Shari ukuri cyane imyubakire muri WDA yavugana n'ikinyamakuru izuba yashira avuze ati rwiyemeza mirimo twaramwishyuye rwose ikintu yakoze no kwambura abaturage ibintu yakoze ntabwo ari byiza. Akavuga ko rongo ikibazo gisigara ukubona listi y'abakozi n'imibyizi bakoze. Iki kigo WDA kandi cyanasabye rwiyemeza mirimo muri iki gitondo ngo gutanga amalisti akazajyanwa n'iza bakozi batanze kuri VTC Kabarondo. Urumva ko WDA ivuga iti noneho reka dushakishe uburyo abaturage twabishyura.
Oya nicyo bashakishe ko babishyura ni nacyo abaturage.